waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dagaalyahano tiro badan ayaa ku dhintay dagaalo habeenkii axad ahaa dhex maray Pakistan iyo Afghanistan, kuwaas oo ah dagaaladii ugu cuslaa ee dhex maray labada dal ee deriska ah tan iyo markii ay Taliban xukunka Afghanistan la wareegeen. Isfahmi waaga ayaa sii xoogaystay kadib markii ay Pakistan dalbatay ama ka dalbatay in Talibaanku ay tallaabo ka qaadaan kooxaha hubaysan ee weerarada ka soo kordhiyey gudaha Pakistan, iyaga oo sheegay inay kooxahaasi ka howlgalaan saldhigyo ku yaala Afghanistan. Talibaanka ayaa beeniyey in kooxo hubaysan oo reer Pakistan ahi ay ku sugan yihiin dhulkooda. Warbixintan kooban ayaanu ku eegaynaa. Afghanistan ayaa sheegtay in ciidamadeedu habeenkii axadda ee taariikhdu ahayd 12-kii Oktoobar xuduudda Pakistan ay ku dileen 58 askari oo Pakistaniyiin ah, iyaga oo ka jawaabaya waxa ay ugu yeedheen ku xadgudubyo soo noqnoqdo oo lagu hayo dhulkooda iyo hawadooda. Ciidanka Pakistan ayaa iyagu dhinacooda ka qirtay 23 askari oo dhimasho ah. Mas'uuliyiinta Afghanistan ayaa dhowaan ku eedeeyay Pakistan in ay duqaysay caasimadda Kabul iyo suuq ku yaala bariga dalka. Pakistan se ma aysan sheeganin mas'uuliyadda weeraradaas. Waxiidullah Axmedi, afhayeenka ciidanka amniga xadka bari ee Taliban, ayaa sheegay in ciidanka Taliban ay sameeyeen howlgallo argudasho ah oo ka dhacay xadka, guulna ay ka gaareen.
Again and again, Pakistan has attacked Afghan land. In response to that last night,
marar badan ayay Pakistan weerar ku qaaday dhulka Afghanistan. Jawaab ahaan taas, habeenkii xalay ciidamada ammaanka xadka bari ee Afghanistan ayaa weeraray saldhigyo military oo Pakistan leedahay oo ku yaala meelo kala duwan oo xadka bari ah. Ugu dambeyntii 14 saldhig ayaa la burburiyey, ayuu yidhi. Mas'uul reer Pakistan oo si hoose ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay Pakistan la wareegtay 19 saldhig xuduudeed oo Afghanistan leedahay, halkaas oo weeraro laga soo qaadi jiray. Dagaalada culus ayaa muujinaya xiisadda sii kordheysa ee u dhaxaysa labada dal. Askarigan Talibaanka ah oo lagu magacaabo Axmed Guul Caadil ayaa ka qayb qaatay dagaalka.
A very fierce battle took place in this area last night. Thank God, many posts were captured.
Habeenkii xalay aagan waxa ka dhacay dagaal aad u qadhaadh. Mahad Allah, saldhigyo badan ayaa laga qabsaday. Ciidamo badan oo ka tirsan dalka deriska ah ayaa la dilay lana dhaawacay. Annaga mujaahidiinta ah waxaan mar walba difaaci doonaa dalkayaga, xataa haddii ay nagu kacayso noloshayada. Waxaanu mar walba taageeri doonaa amarada hoggaamiyeyaashayada, ayuu yidhi. Xadka weyn ee la yiraahdo Chaman oo u dhexeeya Pakistan iyo Afghanistan ayaa hadda xidhan in muddo ah, taas oo boqolaal qaxoonti Afghanistaniyiin ah ku xanibtay meel dhexe. Xadkani waa marin ganacsi oo muhiim ah, islamarkaana ah kan labaad ee ugu weyn labada dal dhexdooda. Qoysaska kooxaha dagaalamaya isla jiireen ayaa ku sugan xaalad caalwaa ah. Wasiir Maxamed oo ah qaxoonti reer Afghanistan ah oo ku sugan Pakistan ayaa ka cadeysan kana calaacalaya xaaladda uu ku sugan yahay.
We arrived here in the morning and the bombing started. What kind of Islam is this?
Waxaan halkan nimid subaxdii, waxaana bilaabmay duqayntii. Islaamkani waa noocee? Waanu ku xayiranahay, lacagna ma haysano, waddo lagu baxsadaa ma jirto. Ma sidana waxa ay u yaqaanaan walaaltinimada muslimiinta. Waxay isticmaalayaan qaraxyo, halka annagu aanu keliya isbadbaadinayno. Inayna laayaan baa noo wacnaan lahayd, sidaabay muslimnimo ku sheegtaan, ayuu yidhi. War saxaafadeed lagu soo saaray anadahdee baraha bulshada ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Ishaq Dar wuxuu ku muujiyey walwalka weyn ee uu ka qabo xaaladda xadka.
Unprovoked firing and raids along the Pakistan-Afghan border by the Taliban government is a serious provocation.
Rasaasta aan sabab loo rida jirin iyo weerarada ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan ee ay fuliyeen dawladda Taliban waa daandaansi. Jawaabta haboon ee Pakistan iyo duqeymaha ayaa kuwa lagu beegsanayo kaabayaasha Taliban iyo in la soo afjaro xubnaha argagixisada ee ka hawlgala dhulka Afghanistan. Jawaabteeda difaacu ma beeg jawaabteena aanalahada ee difaaca ahi ma beegsanayso shacabka rayidka ee nabadda jecel ee Afghanistan ma yeelo sida Taliban ee waxaanu aad uga taxadirnaa jawaabahayaga difaaca si aanay u dhicin dhimasho shacab, ayuu yiri. Mr. Dar oo sidoo kale ah ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa sheegay in ay Pakistan filayso in dawladda Taliban ay qaado tallaabooyin dhab ah oo ka dhan ah xubnaha argagixisada kuwaas oo uu sheegay in ay doonayaan in ay carqaladeeyaan xiriirka labada dal. Warbixintan oo ku saabsanayd isku dhacyada Pakistan iyo Afghanistan oo SBS u soo diyaariyay Alan Lee, intaas bay ku egtahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.